inkuru ngiye gutekerereza umuvandimwe Mareka. Nitwa Mukamana Theopesta.
Nanjye nitwa umuvandimwe Marie-Claire.
Inkuru rero ngiye kugutekerereza ubuzima bwanjye ni inkuru yahereye mu bwana. Njye wavukiye mu muryango w'abakene. Mu buzima bwanjye nabonaga iwacu ari abakene kuko sinaryaga nk'uko mbishaka, sinambaraga nk'uko mbyifuza, nk'uko abandi bana bambara. Nagira ngo mbwiye iwacu bakavuga bati uzagende aho ngaho mu bakungu bagutunge kuko niko tureshya. Ibyo bigatuma numva muri njye mfite igikomere cyo guca bugufi. Aba ni mama abandi bana. Turi bavukiye mu bakungu barambara amakweto ariko nkanjye ni iki Imana yampoye cyatumye mvuka mu bakene. Ibyo byambereye igikomere ku buryo naje kugera ubwo nize ishuri ngeze mu mwaka wa munani ndavuga nti n'ubundi wacu ko ari abakene kwiga byamarira iki n'ubundi ko nta diplome ntegereje ko ntasiga amashuri nk'abandi. Byatumye mba mu ishuri mburagiye. Ibyo byatumye rero hashize umwaka umwe gusa numva ko ngomba gushaka umugabo kugira ngo mbone ubuzima busumbye ubwo nabayemo, mbone ko mbohotse, mbonye ubwigenge. Ariko uko nabitekerezaga ntabwo ariko byampiriye. Mu gihe nagezeyo hashira ukwezi kumwe, amazu nari narashakiyemo ya Kinyarwanda nuko arashya kubera inkongi y'umuriro ntetse ari ku manywa. Ibyo byatumye iwanjye aho nitaga iwanjye hahinduka umuyonga. Ni ukuvuga ngo ibya byishimo byose nari najyanye nzi ko ngiye kubaka byahise bihinduka umuyonga. Ariko mu munsi umwe inkuru zakwiriye ko twagize ibyago, abavandimwe n'inshuti baratabara. Ku munsi ukurikiyeho inzu baba barangije kuyisubizaho agasenge dusubiramo. Ubwo dutangira kubaka dusubiramo igihirivi cy'inzu turasanasana. Ariko icyizere cy'ubuzima kiba kiratakaye. Ndavuga nti noneho ngiye no gusubira iwacu. Ubu noneho nibyo nakoze byose bibaye imfabusa. Ariko siko byagenze, twarongeye turiyubaka. Umugabo arambwira ati ubu niko byagombaga kutubaho kandi ubungubu Imana ifite umugambi. Abandi bakaza bakambwira bati ubwo wakwitahiye ugasubira iwanyu. Ariko kuko nabonaga ko byanze bikunze ibyo twabonye kari akagare kandi tutigururiye, nagumya. Igihe kiragera umwaka ushize aho twakongeye ngo twiyubake, haza abandi bagizi banabi barongera barashumika tudahari. Tugarutse dusanga nanone habaye umuyonga. Habayeho iki? Gukizwa n'amaguru turahunga. Bya byishimo nari nzi nzaronka ndi umugore narabibuze. Muri uko guhunga n'inda nahunganye ubwo umwana mubyaye arapfa. Ibyo byanteye iki? Ubwihebe mu buzima. Avuga ni se ngiye ndi umunyabyaha kurusha abandi. Ese ngiye Imana yampoye iki ko mbona abandi bariho neza? Ariko ntibyanciye intege kuko nafashijwe n'ijambo ry'Imana nkajya mu materaniro regio karisimatike inama bampa kuko bakurikiranaga kenshi amakuru yanjye bakanyubaka bati humura buriya ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Nanjye reka ntegereze ntiburiye ibyo bambwira kuko barabizi. Ni koko niko byagenze. Haje kuzaho rero noneho mu buhungiro tugezeyo imfashanyo ziraboneka. Padiri Etienne Reva aradufasha. Amaze kudufasha duha ibikoresho byo mu rugo, aduha ibiringiti. Ni ukuri Imana biradushubije turongera dusubira mu buzima. Kandi ariko n'abavandimwe n'abaturanyi baduhumuriza bati muhumure Imana ibafiteho umugambi. Twarakomeye turakomeza. Nibwo abaterankunga bongeye aca umugabo wanjye aca mu nguzanyo baramuguriza gura udukoresho tw'ububaji akazinduka baza, nanjye nkazinduka njya guhinga. twatahuka natahuka akambwira icyo yakoze nanjye nkamubwira amagira yanjye kubera nahingaga kure namubwira byangendekeye gutya tugasangira ubuzima atari kubu hari igihe wenda Imana izadusubiza ubuzima koko niko byagenze ntago nakomeje kuguma muri ubwo bwigunge ariko Imana yaje kutwibuka mbyara abana ubu ndi umubyeyi w'abana batatu abandi batatu barapfuye ariko mbona ubuzima mu rugo bugenda ukabona akazi hakorera pamu nanjye mu byo mpinga akamfasha ubuzima buragaruka mu rugo abana baratamba amatungo aravuga abantu urugo ruragendwa ubushobozi bwaje kuboneka turubaka ku mudugudu rwose ku buryo numva kandi mbona ko kuba baratari ko gupfa umaze gusobanukirwa ko no kuba baratari ko gupfa icyo nakubwiramo kuri iyo nkuru yanjye byanyeretse kandi byanyigishije ko uwihanganye hari igihe amateka y'umuntu ahinduka kandi Imana isubiriza igihe mu buzima wahura nabwo se cyangwa uzahura nabwo nubwo waba warahuye nabwo ibyo ari byo byose Imana ibigufiteho umugambi ibyo byanteraga kwiheba kenshi ariko noneho kubw'inama nagirwaga twabashije kwihangana twabashije gukomera muri ibyo byose kugeza ubu ku buryo abaturanyi ubu bibaza ngo bariya abantu babaho gute twabera ntiturumva batongana twabera ntibarahukanana twabera kubera ibyo byose twaciyemo ariko bakabona nta cyuho gicitse hagati yacu murakoze
none se ubwo hagati aho ngaho wowe nagerageje nko kubasha kwihangana icyo gihe ariko kwihangana kwa ndumba nk'ibiki mwahereho bindi kugira ngo mugere kuri ubwo buzima cyangwa se n'izihe nzira mwaciyemo nk'aka ukumva byari bigoranye noneho nk'ikihe kintu cyabashije kugufasha cyane kugira ngo ube waguma mu rugo mu gihe cy'ubukene cyangwa se cy'ibyo bibazo bindi byari bibaye
urakoze ikintu nakubwira cya mbere na mbere cyamfashaga ni uko nabonaga uwo turi kumwe ubwe hagati yanjye nawe nta cyuho cyarimo naramukundaga nawe akankunda ubwo akambwira ati akatari amagara ababariza ku isoko shimishwa nuko turi bazima ubundi bintu ntibihawe njyewe ujya undeba nawe njye nkureba iby'abandi bavuga ku ruhande iby'abandi bavuga ntago bitureba uzandebe nanjye nzakureba numva turi kumwe ibyo bikamfasha ntitwabaho twakira twakena icyo nzi nuko namukunze n'abankunda iby'abavandimwe abaturanyi bavuga ngo bari abantu ngo nibiki byabatwikiye ngo ni umuvumo bariho ngo ni daimoni ntago twabihaye amatwi ahubwo twatureje mu mana dufashijwe n'amatsinda menshi yagiye adusura nk'uko nabikubwiye rakoze
mese ubwo nko hagati aho ngaho ntekereza yuko nari igihe waba warumvaga yuko ko ibyo byose byarakubayeho ari nk'umuvumo w'ababyeyi wenda bigera n'aho wiganira ni izihe mbaraga zabashije kugukura muri ibyo bibazo kugira ngo wumve ko ibyakubayeho byakagombye kuba kandi ko ababyeyi nta ruhare babigizemo
ya murakoze ntago nigeze ndeba ku babyeyi banjye ko ari umuvumo wabo kuko nubwo bari abakene nahavuye bishimye nubwo nashatse mfite imyaka mike ariko nakoze mariage ya gikirisitu ariko kubw'imyaka mike sinari nasezeranye mu rukiko baranshyingiye bishimye rwose ntabwo nigeraga mbatekerezaho uwo muvumo ni nacyo kizere nagiraga ibyo byago byose nagiraga nabonaga abandi inyuma bantera ingabo mu bitugu bambwira humura komera mu mpande zombi yaba iwacu yaba n'iwabo w'umugabo wanjye nkabona nta kibaturukaho kibi ni nacyo kintu cyadufashaga mu buzima akaga kose twagiraga twabonaga ubutabazi bikatwereka ko turi kumwe n'abandi bantu icyo ngicyo nacyo ni kimwe nakubwira mu buzima ukenera abantu mu buzima ukenera imbaraga z'abandi bakugoboka ku ruhande kuko igihe byambayeho kandi nabyibonyeho iyo ntaza kugira abo bantu sinzi uko biba byarangendekeye, ariko kubwo bamwe bagaturuka abandi bagaturuka abandi bagaturuka bakongera bakanyubaka. Ubwo urumva babayaga ibikoresho by'Imana, nubwo ibyo byose iyo myambi yandaswagaho na Sekibi, ariko Imana nayo yarabakoreshaga ikantabara. Ku buryo igihe cyageze noneho pe tugiye kwibona twibona nk'abantu babandi twatekerezaga tugomba kuba bo turi bo, tubibonamo kandi nabwo tutazi ubushobozi aho buturuturetse imbaraga z'Imana zonyine.
Ubuse nko muri icyo gihe ubona wenda mwageze kuri iyo ntera nk'iyo mwifuzaga, mu by'ukuri mufashwa n'iki nko kugira ngo mube mwakomeza, wenda mubashe no kurengaho ku ntera muri ubu ngubu?
Rakose kuri icyo kibazo, ikinshimisha cya mbere ni uko mu rugo iwanjye twunze ubumwe, yaba jyewe n'umufasha wanjye. Hagati y'abo bantu uko ari batatu, mfite n'abandi batatu ndera, ariko numva ngomba kurangiza inshingano yanjye kubera ko nizera umugabo wanjye akarangiza inshingano ye nk'umutware mu rugo ku mwuga w'ububaji se n'indi mirimo akora, nkabona ntacyo nkinga mu rugo. Ibyo nanjye bimpa ingufu n'imbaraga zo gukora icyo nshoboye mu ntege nkeya zanjye, nanjye ngira nkagerageza kubikora, hanyuma tugahuriza hamwe ko bwije n'uko bukeye nkajya mbona urugo rurushaho gutera imbere. Ubu mfite umwana w'umuhungu wa kabiri wavutse, ari uwa kabiri ubageze muri secondaire esi imusenyi, umukurikira nawe ubari mu wa kane primaire akandi n'inshuke. Numva rero njyewe viziyo yanjye ari uguhagarara ku izamu nkarinda icyuho ku buryo nakomeza mfashijwe n'Imana nk'uko yabimpaye. Ndateganya ndabona imbere hari n'ibindi nshobora kuzajya, kuko nibyo sinabikekaga. Nuko
gusa mu hagati aho ngaho umaze kubona abana kandi no mu rugo byaragendaga neza, cyangwa se n'uyu munsi kugeza umunsi bigenda neza, abo bana babyaye bateganyiriza iki imbere hazaza?
Urakoze. Ni muri urwo rwego rero nahisemo guhagarara ku izamu ry'ubuzima bw'abo bana batatu mfite, mfata gahunda yo kujya kuboneza urubyaro. Bityo uko Imana izagenda impa ubushobozi, simba nicaye n'umutware w'urugo ntaba yicaye, ni ukuvuga ngo uko Imana idufashije ko bwije n'uko bukeye umuntu azajya arushaho kubateganyiriza. Arega burya Imana niyo iteganyiriza umuntu. Imana niyo iteganyiriza umuntu. Hari igihe nk'uri mu mashuri dushaka kujya gutya, twagira amahirwe yo kumurwanirira urwo rugamba tukazabona nawe ubwo abonye ubushobozi bwo kwiyitaho. Gusa ikinshimisha ni uko mbona umutware wanjye aba hafi ya buryo afite inshingano, afite yifitemo kubahiriza inshingano. Nkavuga ntabwo dufatanyije hamwe tukaba ipfundo, n'ibindi Imana izabidushoboza. Rakoze.
None se uba nk'umuntu mukuru, ni nk'iyihe nama wangira kuko nanjye narumva muri urwo rugamba rw'ubuzima ndimo, ni igiki wamfasha kuko njye nkeneye ubufasha bwawe? Ni iyihe nama wanyereka mu buzima bwanjye buri imbere y'ikintu ngomba kuba nagenderaho?
Urakoze. Haba none cyangwa ejo uri umujyambere nawe ushobora kubaka, ikintu cya mbere nakubwira mu buzima, uramutse ubonye urenze ubusiribateri ukinjira mu buzima bwo gushinga urugo, ikintu cya mbere nakubwira ni ukugira ubworoherane hagati y'uwo mubana. Icyo kintu ni ingenzi mu buzima, wo kugira ubworoherane imbere y'uwo mubana. Iyo birangiye naho uri hagati muri famiye wasanze, nabyo bigufasha, biguha kumenya imiterere yabo, bityo ugatangira none ukabona imbaraga zo kwiyubaka. Ariko ufite n'andi maboko ku ruhande, famiye ku ruhande, ariko ubwumvikane bugahera mu rugo, bugahera mu rugo, kuko nta bwumvikane niyo mpamvu ya miyaga y'inkubi y'amagambo n'ibyo bigeragezo byose bishobora kuza bigacamo icyo. Ariko iyo mubaye umwe gutya ku buryo mwizeranye, ugomba gushira ubute ukamagana ibihuha ukamwubaha akakubaha mugasenyera umugozi umwe nta gukebakebanwa icyo gituma muzitira ku buryo ibyo byose niyo byaza bisayangana bidashobora kubahubanganya kazajya kubona ukabona ugeze ku ntera nawe utakekaga kandi ubikesha bwa bumwe mwigizemo mwiyubaka murakoze
none nakubazaga nkanjye nk'umuntu uteganya ubuzima bwo kuba naba umumariye nkawe nk'uko byagenze ni nk'iyihe nama wangira mu gushaka umuntu tuzabona
urakoze kukugira inama yo gushaka umuntu muzabana rero umuntu arambagirizwa n'Uwiteka isura ku mubiri ntihagije kandi nta muzindutsi wa cyane utaha ku mutima wundi inama nkugira ni ukujya ku mavuga asenga nyagasana azaguha umufasha ugukwiye mu gihe gikwiriye kandi noneho wumve witeguye kuzakira ubuzima bwose uzanyuramo ushobora kumva ko buzakubera bwiza ariko wagerayo bugasharira urabe intwari rero kuko nubwo wumva ko ari ubuzima bwiza ariko igiti imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho urakoze
rero njye numvaga ari byiza kubaza kuko nanjye nk'umuntu uteganya kunyura muri izo nzira nk'izo waciyemo numvaga inama zawe arizo zamfasha kugira ngo nanjye mbe nabasha kubona uko nazanyura muri iyo nzira akaba ari muri ubwo buryo nanjye nari nakwifashishije nk'umuntu numva wamba hafi muri ubwo buzima bwose
ni byiza kuko nanjye iyo nza kugira umuntu ngira inama nka kiriya gihe nigiraga inama yo gushaka kujya ndebe ko nagubwa neza iyo nza kugira umbwira ko ubuzima bw'urushako busharira niyumvira ko mba narashakishije inzira zo kwiha Imana kubera ubuzima naciyemo buntunguye ariko nanone nafashijwe n'imbaraga z'Imana ndakomera ubu duhe akambwiye ati hangane komera niko bigenda ubu n'abandi bazubatse ni uku byagenze ntako gihe ubanza hari igihano ndimo bati nta gihano nuko bimera mu buzima uba wishimye none ejo ukaburira ejo warira ejo ugahozwa none ubu birimo bigenda bisohora ku buryo ubwo mbega ubuzima ni nk'umukino nyine nuko bibaho murakoze
ndabyumvise kandi izo nama ngiye ziramfashije nanjye nkaba numva ngiye kuzigenderaho kuva uyu munsi murakoze
bishimye cyane n'ikindi gihe ubuzima wowe cyane
ya kwari birebire se ibyishimo bya mbere cyangwa se hari igihe siko nahoraga mbabaye ndi umwana hari nk'igihe iwacu iyo babaga bagiye ku isoko bangurira gutuntu runaka nkishima hari n'igihe nabaga se nagize ikintu cy'igikomere mva ako kantu kandimo bitewe n'uko mbona abandi bana ariko nanone undi mwanya nkongera nk'ishimwe ariko nk'igihe nakorewe ubukwe urumva nakoze ubukwe muri 90 nkora ubukwe mariage kandi ntarakekaga mvuga nti ariko nkanjye umwana w'umukene nabona umusore unyemera ese niyo yananyemera ntasakura he amajyambere kikambere gikomere ariko iby'Imana ikora nagiye kubona mbona nanjye umuhungu aje avuga ati nubwo ngukunda bwose ariko ikintu yagahinda nuko nta bushobozi mfite bwo gusaba niyo mpamvu nshaka ko twisezeranira kwa padiri tukabyumvikanaho tukiga umubano kandi urabona imyaka yacu ntirashyika gusezerana tukibana tutabanye gipagano mu buryo bwa gikene kiyesi mfite ubushobozi bwo gusaba nta mutima ntubwo ni wowe Imana yampaye nanjye nawe mfite impungenge ko nanjye ntabona ibyo birongano rwose nanjye rwose ndagukunda kandi no gusaba buriya rega si ngombwa kubera iki kuko numvaga ko angereye ku ngingo ni ukuri tubigendamo uko turwana n'icyo kubana gikristo turasezerana reka rero mariage zabe imodoka ize nambara ivara abako batahe kuburyo aho twari dutuye basige bava bati ibintu by'abanyagitarama ntimwabishobora dore muri ya muteye nde ntunura ku ise kanatsindane n'umwana umwe buri ise yaramuhongere asaho mu isambu kugira ngo amuteturure ako kubera iki bwa bukene twari dufite ariko Imana ikagenda ibigira iti bihindura isura bihindura isura nava rero ngo icyo nacyo mu buzima bwanjye cyaranshimishije cyane ikindi kintu cy'umwihariko cyanshimishije ni ukubona mwayo makuba yose naciye mu zirikana nayo guhisha inzu inshuro ebyiri bigenda bibaho kugeza ubwo umuntu yibaza ngo hari umuvumo ufite hari ndetse ni n'ibyo babaterereza ugahinduka rwamwa ku musozi ariko igihe cyaje kugera ubu ahonde baravuga bati ariko n'izihe mbaraga burazakoreshejwe kugira ngo bagere kuri iriya ntambwe kuba numva ubu narasubiye mu bumuntu nanjye ntakiriho icyo kinego cyo kuvuga ngo uriya hari yaraciwe nkumva ubu ndi mu buzima nk'ubwandi nabwo biranshimisha cyane ikindi kinshimisha by'umwihariko ni ukubona kuva muri iyo myaka nashatse muri 90 mumfashe gushaka ubwo ni imyaka ingahe ishize nubatse 19 nta ntonganya hagati yanjye n'umugabo wanjye ndagira murabyumva nta nduruye nzi nta kuvuga ngo arankubita nakuvuga ngo aranyubaha nanjye nkamwubaha ndetse n'iyo mureba njye mbona hari atari umugabo wanjye sinzi ni kadire mushyiramo nkahora mfite n'impungenge mpanza ntazanamutunga numva muri njye imbere ye mvuga sinzi ukuntu mwibonamo nkirinda ikintu cyose cyamubabaza cyamubangamiye iyo ngize gutya nkagwa mu gakosa gato ngomba gusaba imbabazi nagize gutya na gutya kundi byagenda nawe yatubira gatatu ariko uzi ibyambayeho barira nta nuko byabaye se byari kugenda gute tubyihorere tugakomeza gahunda icyo nacyo ni kimwe mu mateka yanjye kijya kinshimisha nuko nubwo ubwo buzima bwose nabucemo ariko numva narabonye igihozo ho buhoro kandi wenda kizanakomeza no kuboneka kuko muri ubwo bwumvikane dufitanye njye numva ntacyabura twumvikana ntacyo nshobora gukenera ngo nkimuburane afite ubushobozi iyo yabubuze nanjye mba mbirora icyo ntacyo ni kimwe mu bintu byanshimishije urakoze
icyakubabaje cyane se ni kihe
ya narababaye gase ni birebire narababaye kuva mu buzima narababaye nkiri muto naje kugira igikomere nakoze igisida ku buryo nakujeho ubumuga bwo mu mutwe nakomeretse na n'ubu ntashobora kwikorera kiro 15 urumva icyo cyarambabaje nari mpanutse ku musozi muremure kimbere igikomere ku buryo na n'ubu njya ngira ipfunwe ryo kumva ntabasha kuba nakwihahira nk'abandi ibi byo kwikorera imitwaro ugenda ugaruka nkubwiye nashatse ibyo byose naciyemo nashatse mfite imyaka 19 ariko muri 98 ku mbyaro ya gatatu ya kane naje gufatwa n'indwara ya simu ntabwo bwa buzima mbega urabona buriya nari nagerageje gucamo kabiri bwa buzima ntabwo byakomeje gutyo ngo nishime se cyangirene hajemo uwo musaraba ndwara simu intunguye bityo nyirwara n'inda y'umwana w'umuhungu nari ntwite maze kumubyarira muri ubwo burwayi nyuma y'amezi ye barapfuye urumva nsigaraho ndi ikimuga asimo ndayisigarana kugeza na n'ubu ikaba yarangize kuronika icyo kikambabaza nacyo nkavuga ntese jyewe kuko Imana yampaye uyu musaraba ariko nanone kubera ko hari abandi nabonye ngenda mbona ku mpande bafite ibirenze ibyanjye bafite ibirenze byanjye byamfashije kandi n'inyigisho ngenda mpabwa mu makoraniro y'abasenga na hehe byamfashije kwakira uwo ndiwe nuko nabaye tavuga nti ah niba nanjye ndagenda niba nanjye ngiragahenge ngahinga nkagarara ku isamu ry'ubuzima nyamara hari abandi batabasha kugira icyo bimarira ibyo nabyo bikambabaza ariko ku bweno zankahozwa ngahozwa kashimishwa kandi no kuba mfite abo turi kumwe muri ayo makuba n'ubwo burwayi mbangira bagira bate bandwanaho mu gihe hari ushobora kugira ko kanga kuburwayi n'ibibazo atagira umutabara atagira umurengera atagira akana kamuha agashirira kata hehe kamurahurira kamugirira mu buzima nagiye mbabazwa na byinshi byo urabona nko kuba mbyaye imbyare esheshatu ariko hahagaze abana batatu urumva nakubye amashereka inshurize ibirebire bapfa Imana ikanshumbusha ubona n'izenga iranshumbushije naho agapfa ariko n'ububabare n'ibibazo ariko cyanshimishaga nanone ngashimishwa nuko uwo turi kumwe atanyinu si ko hari abatandukanywa n'urupfu sinashoboye gutunga umugore urupfu byarapfusha byarapfusha ubwo rero kubera imbaraga n'ubushobozi nabonaga zindi inyuma byarankomezaga bitewe n'uwo tubana nkabona nta ntera hejuru nkabona nta mpinduka bigatuma nanjye ngira imbaraga mvuga nti ngomba gushyira imbere umurimo ngakora kugeza igihe Imana ibishakiye nta kindi bwo nibiha umugisha bizamira kandi nabi n'inkuru zabaye zabakoze uwo mfite abana batatu bo mu bihe bitandukanye kubera hagati hagiye haca mu ndagapfa hagati hagaca mu ndagapfa hagati hagaca mu ndagapfa ntorana n'Imana kugeza ubwo mbafite ari batatu ariko ndasengeza Imana kuko byose ari ibikora
batubwira izo mbaraga mbese imbaraga yagufashije kubicamo byose ukanagera ahantu ibintu bikamera neza iyo mbaraga muri wowe wavuga yuko ni iki cyagufashije
iyo mbaraga rero sinavuga ngo nakubwira inkomoko yawe uretse impuhwe z'Imana zambaga hafi ni ibintu Imana yikoreraga kuko nta na rimwe nigeze numva ncitse intege muri gezi ibyo byose byambagaho ikindi ni inama nahabwaga n'abakristo ku mpande kiliziya yari ndi hafi urumva nabaga mu miryango ya gisiyo gatolika kenshi na kenshi naba nagize ibyo bibazo bakanyegera bakampumuriza bakambwira umwe akambwira ubuzima bwe ndakambwira ubwe nkahita numva ko atari jye jyenyine bibayeho bikampa gutuza no guceceka nkabyakira nti buriya igihe nikigera Imana isabe nkiza
ushatse no guha izina wavuga yuko ari iki utavuze Imana icyatumye mbese wihangana n'iki wavuga
n'inama nahabwaga n'abavandimwe kuko abo bavandimwe babagara ibikoresho by'Imana yantumyeho n'inama nabashaga kuronka mu bavandimwe bankikije mu muryango
gusa indi nama washobora gutanga ku bandi ababyeyi nawe bashobora kuba bari guca mu bibazo bigoye cyangwa se n'ubugizi ku musange
inama rero ya mbere y'ibanze natanga icya mbere ni ukugira ubumwe n'abo muri kumwe iyo wiyumva muri famiye ikuri hafi ukumva ko utari wenyine icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi mu buzima waba wubatse waba utubatse iyo ufite abantu bakuri hafi utari ruvumwa ku musozi n'akaga nk'ako iyo kageze baragutabara bakakwiyumvisha bakakwigisha bakakugira bakanaguha n'izo nama ntawaguha inama atagufitiye urukundo ntawaguha inama atakugezeho umukaga kandi uwo mutunzi ubumwe ntiyakugeraho umukaga ni ukuvuga rero ngo inama natanga ni uko umuntu wese yaharanira kugira ubumwe ahari ahari yaba yashatse yaba atarashaka kuko aho uri niho iwawe aho uri niho iwanyu ni ukuvuga ngo wakagombye guharanira ubumwe kuko inkingi imwe ntigera inzu kandi umutwe umwe wifasha gusara
ikibazo
ntibumva ikibazo jye namubaza muri rusange ndatumaze kurahubwa ubuzima yacamo numvaga ngo ni iyihe nkunga yatanga ku muntu uwo ari we wese waba waragize ikibazo nk'iki wenda nko mu buzima yaba yaraciyemo ni iyihe nama yagira umuntu uwo ari we wese waba waragize ubuzima nk'ubwo yanyuzemo
ashobora no kugira no gutandukanye n'ubwanjye akagira ubukarishye wenda kundusha akunge nsanga icy'ingenzi ari ugutuza ukemera kwakira uwo ubaye we ukemera kwakira uwo ubaye we nanjye ubu ngubu iminsi yo kujijwa yariho numvaga mvunika nkumva ngo ubwo naraciwe naciriwe w'iteka icyo gihe ariko kugeza ubu namaze kubona ko ari ibyagombaga kumbaho wenda byanambereye n'isomo na n'ubu ngubu rero nabwira umuntu uwo ari wese kwitegura kwakira ikimubayeho cyose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo umwana wanjye niba witegura gukorera Imana ushaka gukorera Imana tegurira umutima wawe kwihanganira ibigeragezo nabisanisha rero n'ubwo buzima bwite tubamo ni ukuvuga ngo waba ukorera Imana waba utayikorera ntuzabure ibigeragezo ariko kugira ngo ubashe kunesha no gutsinda muri ubwo buzima intwaro ni ijambo ry'Imana
byiza ngiye inama yawe yamfashije kuko mu buzima burahari ibyo wenda nagenda numva ntashije gusobanukirwa nko kumva yuko kuba nashaka umugabo ari kimwe mu bisubizo wenda by'ibibazo naba afite nko kurebera ku marangamutima cyangwa isura yenda yo tugiye gushakana ariko ubwo nyuma y'inama mpaye kumva hari icyo nungutseho kandi inama zanyu mujye mukomeza kumba hafi kubera ko igihe cyose ziba zikenewe
murakoze nawe ku bijyanye no gushaka arakana ashaka kukongeraho isura ntituyirebeho amarangamutima ntituyarebeho gusa haba icyo Imana yafatanyije nyuma y'uko rero Imana imaze kubahuza cyangwa kuduhuza ahasigaye ni ukugenda mu Mana ubwayo nk'uko Roho Mutagatifu ari uyobora n'isheni ni ukuvuga ngo Roho wabahuje rwa rukundo rw'Imana rwabahuje nimwemerera Roho Mutagatifu agakomeza kubayobora urumva azajya kwigisha gutoza uburyo ki uwubaha ukundana ukora urangiza inshingano zawe z'urugo nawe rero namukoresha nuko ni nk'akamashini gakoresha agahererekanya bityo nimugira amahirwe mukomeze gutyo kurwubaka mu rukundo ariko se kibi nabavangira hazazamo iki hazazamo ibigeragezo hazagutoteza hazagukubita hazaguhora kubuza urubyaro hasaguhehesa ubukwe na nyokubukwe bazaguteranya muzasenyagurana ibintu nk'ibyo icyo gihe hakorwa iki ukwihangana ukwiyumanganya kwemera ukakira nuko ariko simbi kwifurije
murakoze
sawa murakoze kwihangana kiza amazu nkaya ntibagire ko cyagufashije bizanafasha abandi benshi
namwe murakoze